amandla kutembisi kodikwezi niyo waziwa yithi
Manja, good to meet you.